hawajui nina Mungu mimi. Hawajui nina Mungu mimi. Walizema pati kazi, mwana sasa amepata. Walizema hatoboi, mwana sasa katoboa. Haliumwa, magazema, hapo ni amepona. Walizema haolewi, mwana sasa amolewa. No wao wao, wanataka tusisonge mbele. No wao wao, wanataka tusipate mchele. No wao wao, wanakesha we kupiga nere. No wao wao, wanongea sana makelele. Hawajui nina Mungu mimi, nalindwa na Mungu Baba. Hawajui nina Mungu mimi, nalindwa na Mungu Baba. Hata mwenye nyumba kanifukuza kodi, alijua sitopata na Mungu. Na eksi wangu aliniacha sina kitu, alijua sitopata na Mungu. Waloga wakabana hawajui, mtoaji ni Maulana sochui. Waendele kupambana matui, ninalindwa na Mungu hawajui. No wao wao, wanataka tusisonge mbele. No wao wao, wanataka tusipate mshele. No wao wao, wanakesha we kupiga nere. No wao wao, wanongea sana makelele. Hawajui nina Mungu mimi, nalindwa na Mungu Baba. Hawajui nina